Atu ye kuchiyo cha number 23. Mwininganda wasika. Kubara muliruka chapter 12, verse 35 kuya kusika ku 48. Hena mulaye yakuti Jesu wakalibonya kuzwa kuruho alimwe. Ibantu banji bakamubona katanta gaya kujuru. Wakabambira kuti uyakubola alimwe. Jesu wakati twere de kubambuli bantu ibalindira kubola kwa mwami kuzwa nkwaga inkide. Pereta tuzibuzwa obo Jesu mbwaya kubola alimwe. Twere de kumubelekera chonse chindi akuzomu tambula. Nkabela uyakubamba ipobwe Yesu tonse. Chiyakuba jindi chivotu charugo mano. Jesu wakati abo ibabelesia ibabelesi ibanganda. Vele deguli bambila, babambe zia munganda kuti kaziriga botu, nkambo baya kutambula chaburumbu chipati. Pere kuti bakolwa, akuma babelesi, balo baya kusubulwa chitambiki.